first time I saw you, you are such a vibe. Jaber chunya, chunya no pongi more. And your smile, it makes everything come alive. Sauti yako ya malaika, dunia yangu ina rangi, nani wewe wafanya hivyo? So kama ili penzi letu sila pete sitaki hilo. Toka ingishida jabergo na simu wa biro biro. Nike chine toto jaber nyamalo manyaka ocha. Ni wewe, oh baby ni wewe. Nachagua nizeeke na wewe. Baby na wewe, iwe faraja dhiki, kando yangu ni wewe.
Wendo sababu ninaamini kuna mapenzi. Vile wanidekeza, ninahisi kama mtoto. Moni yangu, moyo wangu ni wako. Si moni mwingine, siwezi penda mwingine. Dunia yangu ina rangi, nani wewe wafanya hivyo? So kama ile penzi letu sila pete sitaki hilo. Toka ingishida handsome coach na abiro biro. Ikechi nye papi yosef chunya kende munge yorita.
Ni wewe, oh baby ni wewe. Nachagua rizeke na wewe. Baby na wewe, iwe faraja dhiki, kando yangu ni wewe.